Mila ngasho ngathi kuye kukolo kushaya amanzi kwangathuthuke ngisusayo. Mila ngasho ngathi kuye kukolo kushaya amanzi kwangathuthuke ngisusayo. Awungithi
I'm sending a baby.